SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kalab wanaagsan dhammaantiin ma meel kastoo aad naga dhageysanaysaan. Waa galab Khamiisa bisha Maarso ay tahay 14 sanadka 2024. Wararkana waxaa ugu waaweyn: meydka nin ka mid ah shaqaalihii ayaa laga helay goob macdanta laga qodo oo ku taala magaalada Ballarat oo duntay. Israa'iil ayaa xaqiijisay duqeyn ay ku samaysay hay'ad qaramada midoobay oo cunto ka qaybinaysa Gaza. Booliska ayaa helay meydka nin ku dhintay goob macdanta laga qolo oo duntay oo ku taala magaalada Ballarat ee gobolka Victoria. 37 jirkan ayaa ka mid ahaa laba nin oo meesha ku xanimay kadib markii goobta macdanta laga qoda ay ku duntay meesha la yiraahdo Mount Clear. Ronnie Hayden oo ah xogayaha ururka shaqaalaha Australia ayaa sheegay in nin kale uu hadda xaaladiisu ay aad u daran tahay oo isbitaalka uu ku jiro. Israa'iil ayaa xaqiijisay inay duqeymo u geysatay xarun cuntada lagu qaybiyo oo qaramada midoobay ay leedahay oo ku taala Gaza, taasoo ay ku dhinteen 5 qof. Israa'iil ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku beegsanaysay taliye ka tirsan Hamas. Militariga Israa'iil ayaa ku sheegay ninkaas magaciisa Muhammad Abu Hasna, waxayna intaa ku dareen inuu ahaa mintid Hamas ka tirsan oo mas'uul ka ahaa inuu kooxdan siiyo arrimaha sirdoonka oo uu u sheego goobaha ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin, sidoo kalena inuu la wareego gargaarka bini'aadamnimo si uu ugu qaybiyo dagaalamayaasha Hamas. Saddex baadari oo masaari ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay kaniisad ku taala South Africa. Baadariyaashan oo ka tirsanaa kaniisadda Christian Coptic Orthodox ayaa lagu dilay kaniisadda St Mark and Apostles oo ku taala magaalada bariga ka xigta magaalada Pretoria. Baadarigii afraad ayaa ka badbaaday weerarkaasi kadib markii lagu garaacay bir. Chancellorka Jarmalka Olaf Scholz ayaa difaacay diidmada ay dowladiisu diiday inay Ukraine u dirto gantaalaha ridada dheer, iyadoo dalkan lagu hareereysan yahay waa Ukraine uu sii wado baaqiyada uu taageero uga dalbanayo dalalka reer galbeedka ay xulufada yihiin. Baarlamaanka Jarmalka ayaa sii wada mooshin cusub maanta oo ay ku boorinayaan dowladda inay go'aankeeda bedesho, iyadoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo ku saabsan in xubnaha baarlamaanku ay ka faa'iideysanayaan codka isbahaysiga dalkaasi xukuma oo kala qaybsan. Wasiirka arrimaha dibadda China ayaa la filayaa inuu soo booqdo dalkan Australia toddobaadka soo socda, waxaana uu la kulmi doonaa dhiggiisa dalkan Australia Penny Wong, iyadoo China ay doonayso inay qaado canshuurihii ay saartay khamriga weynka la yiraahdo ee Australia. Wang Yi oo ah wasiirka arrimaha dibadda China ayaa lagu wadaa inuu kasoo dego magaalada Canberra maalinta 4 oo bisha Maarso ay tahay 20. Australiana waxa ay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin inay raacdo tusaalaha Mareykanka oo ay dhici karto inuu mamnuuco barta bulshada caanka ee TikTok la yiraahdo, iyadoo loo sababeynayo mamnuucidaasi walaac laga qabo dhanka amniga qaranka. Senatka Mareykanka ayaa hadda ka fiirsanaya sharci uu soo ansixiyay aqalka wakiiladu, kaasoo TikTok mamnuuci doona haddii milkiilayaashu aysan iibin bartaan bulshada 6 bilood gudahood marka sharcigaasi la dhaqan geliyo. Dhanka hawadana maanta magaalada Melbourne roobab ayaa ka socday 22 digrii, magaalada Sydneyna galabnimadii roobab ayaa la filayaa 30 digrii bay sa gaaraysaa, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo lacagta Mareykanka ah.